Kubuka sengathi indlela kuphela yokuphila uqhele ebini obuthandwa lomhlaba obuphethe wonke amakhono esijikela kuwo empilweni. Umqondo uthi kungaba kuyivalela wedwa. Akube kunjalo ngempela. Sacabanga. Angikubingelele ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh ngingusibalo phithi wakangema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Ngiye ngathola i-email yendoda eyazana noJesu ngenxa lamadevotion. Kodwa ngenxa yezwe ehlala kulona, kumele igcine ivalele, ifihlekile, ingaphumela obala, ngoba ukuba kwayikholwa kuyenza ukuthi ibe sesimeni sokwesabela ukuhlushwa ngenxa yevangeli. Kahlehle, isaqhubeka ihlala kubo, emzini ogcwele iThixo wonke amakamera endlu, noma ikuphi la ophila khona, noma isiphi isimo, noma isiko lakhona lithini, ugcina sewuminze kulo, impilo injalo. Amanga yaqhubeka ehebeza ezindlebeni. Kahlehle, uNkulunkulu, ngomfobo kaJesu Jakobe, ukhuluma lesexwayiso. EkaJakobe 1 verse 21. Ngakho, lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo. Namukele ngomoya omnene, izwi elitshalwe elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Mlaleli, mna nawe asikwazi ukuqeda bonke ububi kulo mhlaba. Futhi asikwazi ukuba siyiphilele sodwa. Akho lokho kanye uNkulunkulu asibizela ukukwenza lapha. Kunalokho, usitshela ukuthi lahlani yonke insila nokubo okuvamileyo. Qede samukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Sihlobo sami, ungaphila endlini egcwele iThixo. Kodwa ukukhethe ungayikhonzi zikhona. Ungazungezwa ububi, kodwa ukukhethe ungayibandakanyi nabo. Ngakho, lahlani yonke insila nokubo okuvamileyo, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwepodcast. Ungangena kuSpotify nakuFacebook page yethu, kungenjalo zidawunlodele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Ilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.